makakuba mukwano nawe sigwae no ebyalukiya biba byaluvanyuma awo omanyira kwagala zembalabye bagije mpikeyo kayakala omuntu lwakuba lukiya omukwano kuye kyabusubuzi ayagala omuntu kumumalira bizibu bye nayo wange gwennina ayawuka kwabo kamwebase mama webale okunjagalira mwavu bwange kamwebase kwe ameka olabeyo ngalo zibu zetaseka nawe olinjabulira kuwafu wembaddeko naye maama n'okuma nange n'omumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala maama n'okuma nange n'omumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala okunjagalira mwavu bwange kamwebase kwe ameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe naye bw'ogenda na mbeera maama n'otetekanya ekibaawo kwekyekimala kulayirira nange sirikuleka makakasatuluka munange kimanye ekintu bwesigwa kyabula mu bantu obukumiikiriza nabwo bwabula mu bantu baagala alina nti omwavu bamenya nnyo naye maama n'omumira maama tomuvuma bwe munanga tanjireka maama tonyuma osaana kusasula osaana kwebaza webale maama webale okunjagalira mwavu bwange kamwebase kwe ameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe
kambere nawe mera nange
urayirira nange sikure
tebantware
urayirira nange sikureka
asanga bisibabo tebantware
urayirira nange